murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudusanga kuri Facebook VOA Radio yacu no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nguko rero. Murakaza neza mu kiganiro cyanyu muri isanga. Mwiriwe ariko se muri kumwe na Thomas Kamirindi, kandi nkuko mubizi mushobora kohereza nimero zanyu kuri WhatsApp y'ijwi rya Amerika guteranyaho rimwe 202 441 99 31. Tudatinze turi kumwe na Bosco. Bosco, amakuru yawe. Bosco we.
Wi.
Abo bantu baretse hanyuma twiganirire.
Kamwe baretse tuvugane ndakumva Thomas Kamirindi.
Amakuru yawe.
Amakuru ni meza cyane.
Nuko uratangaza iki rero?
Ikintu cya mbere ntangaza ni ugushimira Radio Ijwi rya Amerika ku buryo rwose bwimazeyo. Radio Ijwi rya Amerika ni radio yo gushimirwa. Radio ifasha abaturage baciriritse bakagira ubumenyi mu gutanga ibitekerezo ndetse bakanajijuka bakamenya icyo kubaza n'icyo gusobanuza. None hakaba abantu tagatekerezo natanga ku bibazo bimaze iminsi biba muri hano mu Rwanda.
Yego.
Ni kuri ya mwari Diane Rwigara. Na mukobwa rwose kabisa. Ndabona babaje n'umuryango cyane cyane ariko
kubera iki
ndewe numvishije ubundi ukuntu nimugoroba numvishije ukuntu umunyamakuru wanyu Thomas Kamirindi
yego
yanyujijeho amakuru y'ukuntu bagiye kuri urupangu rwabo igisirikari kirinda perezida kikabakumira ku buryo bukomeye.
Nerike bagira ubusa.
Urakoze kunyibutsa. Ariko numvishe ibyo bintu byarafashe urwego rurenze kuba byagera ku basirikare barinda perezida. Ese ngira ngo n'igisirikare cyakwitabaza ku mwanya wa nyuma aho rukomeye ibintu byananiranye. Ntabwo ari byo gufata uriya mwana w'umukobwa ngo ugende ugota urugo, ugende ugota abana imfubyi. Uwatesha igisirikare kirinda perezida nabonye ari imbaraga zikabije bashyizemo cyane.
Ese ubundi abasirikare, umutwe w'abasirikare ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu, umuryango we, aho akorera, aho atuye, nibye, niwe ushinzwe se kujya kurinda ahantu kwa Rwigara? Ibyo ntabwo byakorwa na polisi ubusanzwe?
Nanjye nicyo nibazaga, niba hari n'amakosa bamukekaho cyangwa hari n'ibyaha yakoreye igihugu bakagombye kubiha polisi cyangwa se nayo igafashwa n'ikindi gisirikare kigize, niba yarananiranye ariko ntabyo tuzi.
Yego.
Nuko kuvuga ngo bashizemo imbaraga zirengeye umurenge razi narenze zinateye n'ubwoba ndetse sino kurenga biteye n'ubwoba birabintu ndumva polisi karananiwe kandi uwo muntu ntiyakoze amakosa ngo bamuhamagare yange kwitaba wenda ngo bamuhamagarize igisirikare kirinda perezida
yee
ubwo rero ni ukuvuga ngo biriya bintu bitera ubwoba abanyarwanda bidukura imitima kuko iyo tubona leta hari akantu gato kabaye igakoresha imbaraga zingana kuriya bituma imitima y'abanyarwanda barahamuka abantu benshi bakuka imitima bakavuga bati ibiki byabaye kandi nta cyabaye none se kwaba ari akantu gato nka kuriya kaba kabaye ari igikomeye urumva byagenda bityo ni ukuvuga ngo uriya mukobwa niba hari ibintu yakoreye u Rwanda nk'uko nigeze kumva bavuga ngo niba ari imisoro niba ngo ari impapuro z'impimbano ni umunyarwanda ari mu Rwanda kumuhamagara akaza akita bakisobanura ibintu byoroshye ni umunyamakuru yananira nacyo kikaba cyumvikana agashyirwaho manda zo kumufata ariko kumanza gutuma ibintu biba kuri abanyamakuru baza nabo bakabahabura kwa kundi numvise ukazakurikirana ukabagenza aho banyuze aho bakandagiye n'icyo bari cyo ugashaka kugaya n'umwuga wabo bya bintu bihaye isura mbi igihugu cy'u Rwanda ntabwo birabintu ari byiza rwose
Bosco ndagushimiye cyane
urakoze cyane nyakubahwa umunyamakuru
komera
nibyo ndagushimiye kandi namwe mukomeze mutere imbere n'imitima y'abaturage baciririze bakiri hasi cyane mu bitekerezo no mu myumvire yo gutanga ibitekerezo
yee ndagushimiye pe
yego namwe mukomeze mudukeze amakuru aryoshye nk'ayo musanzwe mutugezeho
yee tuzajya tugerageza pe kandi mu rwego rw'amategeko agenga umwuga
urakoze cyane rwose muri abanyamwuga ahubwo mukomerezaho
yee inshuti zacu muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda urubuga rwanyu murisanga turi kumwe na Bizimana we
karame
urakomeye
ndakomeye cyane ndabakunda VOA
nuko rwose natwe turabakunda cyane uratangaza iki
Okay ndaho mu burasirazuba bw'u Rwanda nta kibazo n'akazuba kenshi amameka na peto basuhuza
ubu hariho izuba ryinshi
murasazuba izuba rirakaze cyane
none se harya muri iki gihe nta gihe akavura kanyuzamo kakagwa
akavura ubu tusa nk'aho twinjiye mu muhindo ariko akavura ntago kari kaboneka karatinze ku mundi mu bindi bice karagoretse iwacu ho ntako twese twabona
yego kubera ko mbikubajije kubera ko numva muri iki gihe ukwezi kwa cyenda gutangira imvura igenda yitoratoza hanyuma mu matariki nka 15 ahubwo abantu bamwe bagatangira gutera ibishyimbo
ntago bisanzwe nyine ariko nyine umuntu agomba kubyihanganira ubuzima burakomeza mu bundi buryo nta kibazo ariko yego
ese mu burasirazuba murakeza
ibitoki ibitoki birahari cyane uretse nyine ko muri iyi mpeshyi nyine kubera izuba riba ryarajegeze n'ibyare nyine ntabwo biboneka neza ko byakwiye ariko muri rusange nta kibazo biba bihari ubuzima bumeze neza nta kibazo tuba dushima imana
nuko
yego
Bizimana we ndagushimiye
yego urakoze
yee umugoroba mwiza
namwe
ijwi rya Amerika noneho duhamagare Dieudonné we
turabumva
amakuru yawe
ni meza
yego yasangire n'abandi
ubwa mbere nabanza ndabashimire kungene muguma mutwitaho ku ijwi rya Amerika
yego
mudufasha gutanga intererano nyene ukene mu gihugu hanyuma icyo nashaka gushyikiriza ku byerekeye ubwa mbere ubushomeri nka sebwe ino mu gihugu iwacu kubera ubushomeri buraturembeje
mu Burundi
ahonyine usanga abajene benshi bagumaye mu bibazo tese tuzokora iki bahejeje amashuri usanga umuntu yamaze kaminuza ariko nta kazi gasanyene karabura
nawe urangije kaminuza
oya aje ndangije amashuri abanza nuva erezikore superiyeri
superior cyangwa secondaire
superior
ni za kaminuza
urumva iki nashaka kuvuga nashaka kubaza numbe ko hoba hari nkuko ngene cyo biri kiritunganya kugira ikabanye uko kuntu abashomeri baguma bababeshi
niko se Dieudonné wowe urateganya kujya kwiga muri kaminuza
Ugarikira ngaho nyina tana kazi umva umuntu bitaca bisaba yuko acaguma bandanya
urashaka kuzajya kwiga iki
kuri kaminuza ashaka kwiga nka economy cyangwa nk'ibindi bintu nyene nk'ama informatique cyangwa nk'ibindi bintu byose nyene bompa kwiga kuri kaminuza
kuki se uvuga ngo baguha we ntabwo wakwihitiramo
umva bivana amanota ubu ufise bakaca bakorientara muri kaminuza
wowe ufite ayawe ameze gute ni meza araciriritse
nakoze uno mwaka urumva ntibarazana amanota y'uno mwaka tubanze tubimenye twumve hanyuma ikindi kibazo na
Dieudonné buretse duhere tube tugumye aho ngaho gatoya kuri icyo kibazo cy'ubushomeri wowe kukiri mutoya ushaka kwiga kaminuza uziga kaminuza uvuga ngo nzashaka akazi nzahabwa akazi cyangwa uziga uvuga ngo nzishingira akazi
uvuge nusanga umunyeshuri iyo ariko ariga atwara nyine niniya usanga yahejeje amashuri ataronka nka kapitali yuko nyine yabarakora nyine nk'utundi tuntu dusanzwe
wowe ku giti cyawe urumva uzabikora gute
jewe nka jewe nyene no tanza nkafata nk'indi myaka nka mikeyi nkanza nkarondera nyene nk'agatahe pole pole ntabwo kubwira no kwibesha
nuko noneho ubwo ngubwo urumva wazashinga wazakora umushinga ukuzanira amahera wowe wihemba uhemba n'abandi umushinga wumva wazakora ni uwuhe
jewe nk'ubu nyene noraba ukubwira nogerageza nko mu rudandaza narose nk'aga kapitali azanye ndakora utuntu ye duke hamwe nyene na mugenzi wanje dufashanya tukabikorera hamwe
wadandaza iki
ubu unadandaza nk'intutse nk'ibintu by'amayinite kuri usanga ari nka byo bintu bikundwa nyene no mu gihugu iwacu kandi bisohora bizana n'amahera menshi nkavanga nyene n'utundi tuntu nyene tumwe tumwe akandi akantu nako nashaka gushyikiriza
yego
ejo inama y'intutse y'ubushikiranganji yavuze yuko hari amashuri tive bagiye kugara bahora biga ibintu by'ubuvuzi nashaka rero muze mutubarize nk'abanyeshuri bahora bahiga ukungene bizoca bigenda nk'amahera batanga yuko boyashumbushwa cyangwa nk'abo bashaka nabo kwiga ibindi by'amapirive n'ibyo by'ubuvuzi ukuntu byoca bigenda
tuzagerageza
ndetse twasaba muze mutubarize
Dieudonné urakoze Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku murongo kandi dufite abantu batatu Emmanuel Jean de Dieu na Pascal duhere kuri Emmanuel dusaba Jean de Dieu na Pascal kuba bihanganye Emmanuel we
Hello
urakomeye
yego cyane
uratangaza iki
bambere ndatangwe ndabashimiye nebe bo kuri TVI kuma mukitaho cyane
yego
hanyuma cyo nashaka kuvuga cyane nashaka kugaragaza umunezero ndetse kubera ubutangaje b'imbere
vuga cyane
nashaka gushimira ikirangaje w'indero mu Burundi kubera ariko arerekana ubutwari bukomeye cyane mu kugira reforme nziza mu k'indero ariko rero turafite ibibazo twumubaza sizi ko nk'ibi gihe mudutumirira tutabibaza cyane hari ingingo yafashe yerekeye amashuri atamenyesheje abanyeshuri mu cyenda yo kugaya abantu batarose umwimbu mwiza mugabo rikumvise ashimira abantu barose umwimbu mwiza cyane hanyuma rero twumvise ko ari amashuri agiye kugagwa n'ayandi ingingo zayo zirategurwa twafikiraho vinyi kwizyo bintu murakiyumvira ati none nk'abanyeshuri bahora bika kwizyo shuri batoja hehe kandi nk'abantu bahora batigisha batoja bacya hehe aho ni nakunze bizo bari kuntu ko gukreya ubushomeri na subwa ari bari wacu
ehe
yego mero ni cyo ibaso mu musubire umuntu tukadokania twikania tutyohe
reka tuzamurondere Emmanuel we urakoze
Sawa murakoze namwe
Ye komera Duhamagare na Jean de Dieu Jean de Dieu we Uraho neza
Naho murakamire
Uratangaza iki
Maya nashaka gutuma Agira ngo nibishoboka wenda kuri guverinoma cyacu twabaze bamaze gushyira mu Rwanda uzatubari uzatumira umuyobozi wenda muri minisiteri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo wase wenda yaba isanga n'abagize n'abahinduramo gatoya ariko uzabaze wenda ku kibazo cyugarije wenda ushomeri mu gihugu uko agitekereza wenda n'ubiki wanagenda kivariwa buri munsi uko kizamuka
ntabwo se babajene mu bitekerezaho iki nkawe wowe ku giti cyawe Jean de Dieu ubushomeri urumva igisubizo ariko rero wivugira ibyawe nkawe uri umushomeri ubushomeri wabwikuramo gute mbere yo kuvuga leta ngo ninkure mu bushomeri
ubushomeri umuntu ikibazo cya wenda ni kimwe nuko wenda umuntu agerageza n'icyo yakagerageje gukora ukavuga ngo bibumbire mashyira ahubwo se nibe wenda ubumenyi nzi ni gute na bushyira wenda hagati kuri jewe hanyuma byarangiza ntibigire wenda abandi nabo nkakora iki nabo nkajya ku byabo hano nkavuga ati wenda nkanjye nshobora gukora wenda kuko mfite ubushobozi bwo gukora ikintu runaka kandi leta ikaba insa wenda kapitali runaka nabo nkaba mbonye makeya nayo nayakoresha nabyo bikaba ikibazo nkabona ntagira bakamfasha kujya mu wenda ngo mu bukiriro mu kintu bike nabwo se niba mfite ubushobozi bukeya wenda mfite mu 200 urugero aba nshaka kubitangiza bizinesi ese iyo bizinesi yanjye izazamuka ite kandi na leta iri kunsaba ngo njye gufatanya n'abandi kandi abandi wenda nta bishoro bafite cyangwa se bafite ibishoro biri hejuru kuko cyane ko kwinjira wenda muri koperative runaka ugomba gukora ugomba ko ufite wenda mugabane shingiro w'amafaranga amaze kugeraho ugasanga icyo umuntu azi mu mutwe byose babisubiza inyuma ubwo ugasanga kwa bwa wenda bwa bujura buri mu rubyiruko ugasanga unyine bata urubyiruko rutangiye kujya kukuya kujya bwenge mu kujya mu mihanda bakira bikindi bikigandi ugasanga nicyo kibazo wenda kiri kubaho cy'ubushomeri cyane
niko se Jean de Dieu ubu ngubu muri iki gihe hari ubujura bukabije mu Rwanda
burahari bwo cyane
kuri wowe rero ukabona bituruka ku bushomeri
bituruka ku bushomeri cyane ko wenda hari impuguke wenda mu by'ubukungu zigenda wenda zibona buri cyane kundenza wenda urugero nka Tedi Kaberuka ajya akunda gutanga wenda ibintu byane byajyanye no guca abazungu bari mu gihugu ukavuga se niba ashaka gutanga umuti urambye kuki badashaka kumukurikiza ko ari inzobere bo bagashaka gukoresha imbaraga mu kugira ngo wenda bace ikintu runaka ubwo rero nkavuga ati bakurikiza ibitekerezo by'iki by'impuguke hanyuma nabo bakora igibere gushyiraho imbaraga mu gukumirikira ahubwo bakora iki bavuga ati se ikibazo niba iki kibazo kibaye twe nka leta twakora iki kandi koko nibyo ntabwo ushobora kumbwira wenda niba wenda urugero niba ndi umukanishi ntabwo ushobora kumbwira ngo ujya mu Gakiri wenda ujye ku Gisozi cyangwa se ujye i Gahanga cyangwa se ujye mu mujyi ariho ukora mu dukinjiro kandi wenda naba mfite agaseta ko muri karitsiye gatoya nshobora gukoreraho nkabona amafaranga atunga umuryango wanjye atunga iki atari ngo ubwo ntabwo ushobora kumbwira ngo abantu bose niko wenda tuvuge n'imodoka ipfumukiye aha ngaha wenda Kabeza cyangwa se n'ipfumukiye i Remera ngo umuntu azaza agiye gufata umuntu mu Gakiriro aze afate iyo nanone ubwo ni iki niba ipfumukiye ngo akaba ari aho umuntu hafi ni uguhita amutumaho nuko mbyumva
Jean de Dieu yego wanzura noneho tuvuga kandi gato wari ugiye kuvuga wanzura hanyuma duhe na Pascal ijambo kuko amaze akanya n'abategereje
no nanzura wenda n'ubutayinda mwa wasongera kamfisha mu kamirindi ikindi wenda ni kira leta nayo ndayisaba ngo ibandike ibanditse meneza kuri cyacyo cyo wenda cyo gufata amategeko ngo urafata abantu bacuruza ubucuruzi buto buto bucuruzi bwawe mu muhanda ibanze byigwe neza inononsore aho kujya bajye bafata abantu ngo bagiye kubashyira mu ntuze mu masoko kandi amasoko nta n'ubundi ntabwo atangwa ikibazo kiracyagaruka batwenda ko bagishyira mu masoko ariko ugasanga ubwo bemerewe kubashyira mu masoko ntago babashyizemo kuko ahubwo hagiyemo zangira izindi ziri hejuru bitagombye kujyamo n'ubwo ikintu rwose mwaza gitukora mukadutumikira mukabatubarira
tuzajya tugerageza buri gihe kandi turabikora tuzajya dukomeza tugerageze dufatanije namwe
kamera ko ako minisitiri uzamubara wenda ushinzwe imibereho myiza wenda cyose n'iki umuntu imibereho wenda uvuge hanyuma wenda ibyo n'ibira tugira ibibazo tumubaza
yee ndabigushimiye cyane Jean de Dieu
urakoze cyane kamera
yee muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyanyu muri isanga Pascal nagira ngo nanone mwisegureho abategereje noneho duhi ijambo Gratia abantu b'igitsina gore ntabwo bakunda kwitabira ibiganiro nk'ibi ngibi nabo ngo batange ibyiyumviro byabo batange ibitekerezo byabo ni amahirwe rero ko tugize ko Gratia aduhamagaye Gratia we urakomeye uvuga cyane ariko
ego
nuko uratangaza iki rero
jewe nashaka kuvuga
ibintu
by'imbere
yego
umushyanga njye tujya kunaherutse kubuza amashuri ngo yacuze ngo imisatsi amazerni
aha kumurongo wa telefone yawe utameze neza yivugiremo neza Gratia wiyishyira kure bandanya
malelo niko ubwenge buri mu mishati cyane rero mujya mu gihe cy'umwihariko mu kibari nzu
Gratia ndagushimiye
nanjye
umugoroba mwiza bye bye
awa
Pascal noneho turi kumwe nawe Pascal we ngushimiye rwose ko wihanganye cyane nabivuga gute se ndagushimiye gusa komeza rero
ngere ikintu cyangaruteho ni ikintu cy'ubushoferi mu Rwanda igihe rwose abantu bavuga ngo ni abashomeri sinbyumva ukuntu ari abashomeri kuko imirimo irahari ushobora kwigira umurimo cyangwa se ushobora kubura ukuntu wowe wakwihangira umurimo ufite amaboko wenda dufatira urugero ushobora kugenda ugahingira umuntu ibyumweru bibiri ibyumweru bibiri wenda dufatira ufite cyane ibihumbi bitanu ushobora kugenda ugatangira ukazunguza wenda ariyo bitewe ukazunguza cyangwa kuzo gusazunguza ukajya mu cyaro ugahisha cyangwa ukagura amacumu ukorora ugafata wa mwaka wose ushaka uworoye mu myaka itanu iri imbere nawe utangura kuba umubiriyoneri ubu bwa bushomeri tukabugwanya pe ntajye wenda urugero ko nkunze kwitangaho urugero cyane njye ndi umukoroteneri
yego
nsanzwe nkora n'akazi ko mu rugo ahantu
yego
nkaba ndi umukoroteneri ndareba ndabona bintunze pe nabo bashobora kubyiga bakaba abakoroteneri cyangwa se bagakora n'ibindi ubundi nyine bwa busheferi tukabuca bugashira ku buryo nta rubyiruko rwakongera kuvuga ngo rurakeye
Pascal, icyo ngushimira nuko utekereza mu bisubizo, ntabwo utekereza mu bibazo. Yego, ibisubizo biba ari by'ibibazo, ariko sinzi impamvu abantu bishyiraho inzitizi buri gihe ugashaka ukareba ukumva umuntu aho kugira agashakisha ibisubizo, ahubwo arashakisha inzitizi. Wowe rero icyo kintu ndagushimiye rwose ko inzitizi uvuga ko zigomba kubonerwa ibisubizo kubera ko biba bihari.
Ikindi kintu nacyambisabire.
Yego.
Nacyambisabire muzadutumire umushikiranganji w'ububanyi n'amahanga bw'u Burundi.
Yego, komeza.
Tumwibarize ibibazo impamvu bataganira na Leta y'u Rwanda ngo twabaturage tubone ukuntu twazajya duhahirana n'u Burundi. Wenda ngende umurundi abona ukuntu z'i Burundi gusura ababyeyi, abavandimwe. Hagira n'utwo nkuyeyo nkazanino cyangwa utwo mvanyeyo nkajyanayo.
Yee,
mahoro n'umutekano byanjye. Ariko ndabasabye, ndabinginze tuzamugutumira.
Tuzagerageza.
Murakoze cyane.
Komera.
Yee,
inshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu muri Sanga. Dufite Bosco. Sinzi uko bigenze ibya telefone ya Bosco. Noneho duhamagare Safi.
Hello?
Amakuru. Hello? Safi.
Hello?
Ye, ndakumva.
Ndabumva.
Safi. Amakuru yawe.
Na mahoro.
Yee, uratangaza iki?
Agomba nta ndamutse cyo mu Burundi cyo mu mahanga.
Yego.
Nabifuriza no gutamba igihugu cy'amavusiro.
Aha.
Ari n'ikindi kibazo nari mfite.
Yee.
Muratotubariza uwo yaravuze muze mumutumire ko.
Inde?
Uwo yaravuze muze mumutumire ubutege imigenderanire. Umututumire na Petra Fri batwe tumubaze wa Petra yari abasabye ikintu cyiza cyane.
Yee, tuzamushaka hanyuma rwose nitumubona tuzababwira hakiri kare.
Yego, mwa musore.
Yee, urakoze nawe.
Nawe umugore wa mwiza.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Blessings upon blessings. Pimp the sound now. Boy, I know they lie, but I fix the lie for you. Boy, I know they fight, but I fix the fight for you. Go the extra mile, let you say I satisfy you. And I will love you in the morning and the day. Come give me love, oh baby. Now you the way I want you, baby. Your love will give me fever, baby. Muna give me, oh baby.
umukobwa nkanye wabikurahe ntawagukunda uko njye ngukunda umukobwa nkanye wabikurahe ikurahe ikurahe
boy I know you got me in a one time I know you feel I'm not of importance cause I fell in love in an instant
Neza ati uranyica ariko ni iby'urukundo ntimukeke ko ari ibindi bindi n'urukundo gusa neza rero ni waturirimbiraga iyo ndirimbo ati uranyica muteza amatwi radio ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Nizeyimana Nizeyimana we urakomeye
turakomeye cyane
amakuru yawe Niko Uji yutis. Nize imana we. Rekada, telefone ye ya ajiji. Iri ni ijwi rya Amerika, mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro cyanyu muri sanga. Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko.
Nashaka.
Yego.
Akamundo ngikurije ko ndumurangije.
Hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi
Jean Marie turi kumwe kuri telefone Jean Marie we
Allo
amakuru yawe
nameze n'ukuri
nuko nuko uratangaza iki rero
yego je nagomba mvuge ku kintu ikumakuru ariko aravugwa kuri bijyanye n'iyi sentare muri Kenya iyi ngingo yarayifashe
yego
iyi ngingo je ku bwanjye mbona yo baye icyitegererezo no ku yandi masentare nk'aya y'Urundi wacu bakajya bafata ingingo babanje kujya hamwe bagafata ingingo nyine ikwiye y'ukuri bagaragara ko nk'abamwe y'u Burundi igihe bariko baca urubanza ngene perezida yo kwitoza bahejeje bamaze gutatana niyo badaka bafatira akarorero kuri iyi sentare muri Kenya ingingo bayitanze bakiri kumwe bose bakwiye ego icyo nicyo nagomba gutangaza murakoze cyane
ariko rero n'abanyapolitiki bo muri Kenya nabo babyitwayemo neza n'abanyapolitiki bo muri Kenya babyitwayemo neza
abanyapolitiki benshi usanga batabyitwaramo neza kubera barinze gushyiramo ibintu by'imvururu ni bari byiza bica bitwibutsa nk'ibi byabaye muri 2015 kwezi ngahe mu Burundi
icyo nashaka kuvuga bariya banyakenya abanyapolitiki ntabwo bigeze babwira abanyagihugu ngo ngo biriya bintu ngo se ntarikoze ngo ni ishyano ngo nimujye mu mihanda ngo nimukubite abandi mu bice ni ukuvuga rero nyine ko n'abanyapolitiki babyitwayemo neza
nabo babyitwayemo neza bakemera ahe ntahishije nabyo n'akarorero keza batanze dukwiye kugira ko ona nka muri Kongo biri kwa mabarabara ugasanga abantu bariko barapfa aho kujya hamwe bakuje bagushinze guca imanza tubanza neza muje hamwe mwumvikane icyumviro gikindi kindi moyo none bimaze kunanira abacamanza bagatanga inyishu bagatanga umwanzuro bafashe ari bane bategeza ko bari batanu biba byamaze kubananira niyo nyishu batanze ntaba ariyo mu bisanzwe bategeza ko ari akarere cyase nyene bazako ingira bari none bazako ari nziza kandi izabashikana hano heza mu rakoze
ye Jean-Marie na urakoze
yego cyane
komera ijwi rya Amerika noneho duhamagare hatunga hatunga we hatunga agiye hese yewe telefone rimwe na rimwe ndabona zigira gutya zikikoroga hatunga we rekada hatunga ntabwo rwose aboneka noneho duhamagare niyo nkuru we
ndabumva
urakomeye
ego no kwiga mu ngo ndashimira
uratangaza iki rero
yewe isange ntamagaye nange ushima nzambere nanga gushimira umushikiranganji agegigi amashure akaminuza mu Burundi hamwe na segondere yose umushikiranganji agegigi ndero ku ngingo nziza rwose ge yarayiryoheye yasaje yuko abanyeshure bategezwa gusa mu gihugu cyose hariho abanyeshure bahora bagenda bafite amameshe mu mutwe abanyeshure bagenda bishyiga ibintu by'amayarujyare abanyeshure mbere bagiye bambara utunyini yaboneka neza ko atari abanyeshure ubwo bafite ibindi ntumbero mugabo umushikiranganji kundi yarayatoye arayindyoheye rwose yabazigije ku murongo aravuga ati ni forome n'imwe guhera ku birenge gushika ku mutwe yaba muri purize yaba muri leta bategerezwa gusa iyo nyingo byaba nayimukundiye nubwo namukomeye amashyi naramushimiye rwose
niko se ibintu by'abakominisitiri urabizi
oya n'ukuri byo ntabwo
abakominisitiri bashaka ngo abantu bose base none namwe abarundi mugiye kuba abakominisitiri
ibyo bihugu ibyo niko byari bikwiye kuba
ngo mwambare ibisa mwese mugende kimwe mutekereze kimwe ibyo ni byo bakominisitiri
oya baragutekereza kimwe mugabo iby'abantu barongowe na leta imwe bategerezwa gufatwa kumwe ingingo zikabafata kumwe
leta sibuza abantu ubwigenge bwabo bwisanzure nicyo leta ibereyeho se
ntabwo leta ibereyeho ariko ntiwokumva umunyeshuri ari mu ishuri rya leta abujijwe gushyira ko imishatsi abujijwe gushyiraho iby'amabere ya rebure kandi ari mu ishuri ry'igihugu hano ubundi yikereye agashuri kiwe aca barekurira ngo nuko ari umunyeshuri ngo ari mu mashuri y'ibigenga ngo nashyire ko amamesha none yambara amanini wumva iyo ndero umuntu aba ari kwarondo yaziba izo ndero ziba ari zimwe kuri abo banyeshuri bose ahubwo uwo mushikiranganji yarabirazanye nabona yuko kari akajagari
ese niko ikintu cy'intangazo kuki mwese mwikoma abigeme kuki abahungu ntacyo bavuga ni ukuvuga ko abahungu ari abantu bitwara neza batajya bakora batajya bambara ibintu nabyo bitabereye mbese bidashimishije abandi ntabwo abahungu babikora
abahungu barakora imyifatika ariyo mugabo bigeze kubakenyezi ku bakobwa hanini baza bakurura ingorane kuko umwarimu ariko aramwigisha agasanga yambaye akamini niho bigaruka ngo yamufashe ku ngufu ngo umuntu ngo ariko aragoka ngo mutaragiye jumba ahubwo abo bavuga nibo bagira bagatica bateza icengi abahungu bagasambuza ingo zubatse we ntumva ko nta kamaramana
niko niyo nkuru nge ndakeka kuvuga abakobwa gusa ntabwo ari rwo rwaruka rwonyine
yasibyo rwonyine kuko ntabi abahungu byose ndumva ibyo bagirizwa n'ukuri iyo ngingo yafashe ntabwo umuhungu numva ibyo wagikora
reka tuvuge ubwo se urashaka kuvuga yuko mu rwaruka rw'abahungu utasanga tuvuge hari abajya mu biyobyabwenge bya bindi biyayura umutwe
yego barajya mu biyobyabwenge
umushikiranganji yabivuzeho umushikiranganji
abakobwa naho byaba imbona nkubone
n'ibindi n'imbona nkubone wagira ngo se bajya mu buvumo bajya mu mwobo
ya kuko abakobwa bagenda ku ishuri bashyize ko amaherene bagize amarujya rebure bambaye amanini isi yose yababona abantu bose bababona
niyo nkuru genda keka aho kuvuga abigeme gusa urwaruka rw'abigeme gusa nge ndumva mwari mukwiye kujya mureba utuntu tw'amakosa n'imbara makosa urwaruka muri rusange rushobora gukora ukuntu urwaruka rushobora kuyoba rugatuma urongo mutavuza abakobwa gusa ntabwo ari bakora amakosa bonyine
Mini ngo
ni ikosa ngo ni mugende mu batera amabuye
Oye ngende umushyanya hagi nayo hanini yafashe ku bakobwa kuko abo bahungu bajya mu biya bari mutwe asanzwe ari itegeko ry'igihugu isanzwe rihana abantu bagiye mu biya biramo ubwo nta tegeko ry'igihugu ryari rihari ivuga abanyeshuri gushyiramo imishyaka ategeko ry'igihugu ryari rihari ivuga abanyeshuri gushyira indwara
Perezida Nkurunziza ko umugizi umutaba kandi akiri muto.
Ya mu mico y'ikirundi iyo umuntu mwubaha
ego
akaba agusumba naho umwubaha gusa kandi agusumba bize ukuntu atunganije umwubaha tumwita mutama naho yoba umusore mugabo umwubaha afise ibyo ariko arakora ubundi tumwita mutama mutama n'ubwagiye icyubahiro no kumwubaha
na Perezida Kagame batangiye kumwita muzehe wacu akiri muto yarataragize no mu myaka 50 nibyo icyo ni icyubahiro nibyo
yego ndabuze ntabwo nakomereje ngaho mutama wacu ndabona igihugu ariko arakiganisha aho yifuje ko kijya natwe nk'abanyagihugu arongoye tumushyigikire kugira ngo agende agororokewe yeli gaba ntangaje nari nandi uwo munsi natangaje gushima naje muri no munsi ibintu bakora byose muri leta ariko barangiye cyane hanini no kubatera amashuri murakoze
ndayishimiye urakoze nawe
urakoze nawe
nkanjye ngo ndayishimiye nako niyo nkuru nuko niyo mumbabarire nuko ndayishimiye ndayishimiye nuko ategereje ku murongo nari ngiye guhita muhamagara ndateshaguzwa mumbabarire yo ndayishimiye
Hello.
Urakomeye.
Yego me.
Nakwitiranyije na niyo nkuru, aho gusezera kuri niyo nkuru, nshaka guhita nkuza na vuba vuba. Nuko uratangaza iki?
Okay, nagira shimire ingingo y'umushikiranganzi yafashe. Ubyerekeye abantu usanga benshi batwara bambaye amahereni, basanga imishatsi, urumva ijyana akabari imico y'igihugu cy'u Burundi. Na mpamvu ndamushimiye kabisa ahubwo akwiye n'agashimwe ukuntu yabyitwayemo kabisa agafata ingingo atarabye ati ni kanaka akabifatira bose urwaruka rwose ndayigombe
niko kuvuga ngo abo bambara amaherena ntabwo baba bafite umuco kubera iki amaherena se yica umuco gute
amaherena arica umuco urabona ko mu byerekeye intuzenya mu byinyigisho kirazira uko umunyeshuri ashaka gutonda yambaye amaherena mu bugenzi w'u Burundi ibyo ni ibintu gusa abazungu batuzaniye bakuye hanze
niko ubwo se usibye iyo ngingo umushikiranganji yari yafashe ubusanzwe hari itegeko cyangwa ibwirizwa cyangwa se iteka ry'ubutegetsi rya rivuga ngo umwana ntabwo agomba kugenda yambaye amaherena ku ishuri
okay umva ndiyumvira yuko umushikiranganje kugira ngo afate ibya ngingo nuko yiheje akabona yuko bidakenewe ndashaka kugendera ku migenzo y'abazungu kandi dufise imigenzo imico y'u Burundi kavukire iyo mpamvu rero yatumye ufata iyo ngingo bigatuma ko koshora kugendera imico y'Uburundi.
Ese ndayishimiye
urabona
iyo ngingo y'umushikiranganji nge ntacyo nyivugaho, ariko mwebwe nitwe twiganirira. Ese ubwo ngubwo muzareba abana babashikiranganje muzashobora kubareba ko batambara amaherena
ngira ngo nawe mukwifata ahereye kuri bo kuko nta mu gihe itegeko risohotse nta numwe ridafata nta numwe kizira mu rundi nta numwe ridafata fata bose. Yego.
Hanyuma ikindi wavuze ngo ni imico
bafata ko yoba yarenganyije bamwe.
Yego, muzabicunge rero muzabirebe. Hanyuma akandi kantu wavuze ngo kugendera ngo nibyo abazungu babazaniye ngo nibyo ibyo abazungu se noneho muzareke no kugenda mu mamodokari. Sa abazungu bayazanye.
Urumva hari imico ititura.
Aha.
Imigenzo yo muri Amerika, si imigenzo yo mu Burundi cyangwa se imigenzo yo mu Burayi, si imigenzo yo mu Burundi. Kuba mu Burundi turafise imigenzo tugendera ko ishobora kubahiriza umuco wabase gukuru bacu. Gushika uno munsi hari imigenzo yaje ubungubu ugasanga umuntu yambaye ipantaro w'umudamu mugabo kera nta byari bihari. Ego hariho nk'intara imwe bashaka kukubona wambaye ipantaro bakagutera amabuye. Urumva yuko rero imigenzo yagiye irahindagurika bivanye na civilization.
Yego.
Nuko.
Ye ndashimiye.
Biza.
Nanje ndagushimiye.
Sa murakoze kwije ya Amerika kunyakira.
Komera.
Yego.
Ijwi rya Amerika nkuko ndashimiye amaze kubivuga. Noneho duhamagare Hassan. Hassan we.
Hello.
Amakuru.
Amakuru ni meza ndavugira Kigali.
Ejo wari intama zingahe?
Ara bahungu tubana muri groupe ya WhatsApp abenshi bagwivutu twabuze nabagira ngo batanguke niba badakangutse niba kanguka ndabacisha mu misoto
nuko n'abandi mwarasangiye badafite icyo barya badafite.
Turashimira Imana alhamdulillahi rabbil alamin tuwagihene tubigeza nk'uko Imana yabitegetse ugira ibicuha abakene inshuti abavandimwe Imana ishimwe rwose no kuba igihugu cyacu gifite umutekano byose turabishimira Imana rwose Imana ishimwe cyane.
Ariko se Hassan iyo uvuga ngo Imana ngo yarategetse Imana yategetse
itegeko Imana yategetse Ibrahimu yarotse inzuzi Imana imutegeka ngo atange umwana w'igitambo Isaka nako Ismail none Imana agiye bibwira ngombwa ko Ibrahimu aganira na n'umuhungu we aramubwira ati Imana ko yansabye ko ngutange igitambo umwana yitamwira ati niba ari itegeko ry'Imana abigusabye nta kibazo bikora agiye gushyira igikorwa gukora igikorwa ngo agishyire mu bikorwa ku ruhande rw'Imana ibiti mwereka intama ahita yibaga urumva ko Imana nyine idukunda.
Ese icyo kintu uzi ko mugisangiye mwebwe b'abayisilamu uzi ko mugisangiye n'abakristu n'abayahudi
cyane rwose Imana ni imwe uretse ko abantu bagenda bayibangikanya bamwe nko muri ibyo bihugu byanyu byateye imbere bayipinga ngo Imana niyo bari kumanira urebye ibitangaje dukorera ni byinshi rwose.
Uyu urabeshye ntabwo bayipinga niyo mpamvu n'abategetsi ba hano bajya gutangira imirimo noneho bakavuga ngo Imana ibimfashemo
barashobora kubikora kuri ari iby'umuhango gusa by'umugenzo ariko ubundi vraiment Imana iriho rwose kandi irakomeye.
Nuko nahise nkwitwarira mu biganiro byanjye ahubwo wowe wifuzaga kuvuga iki?
Icyo nashaka kuvuga ndabashimira cyane kuba mbashe kubafatisha ibaye inshuro ya kabiri mvugira kuri iyi radiyo VOA ni radiyo dukunda cyane dukurikira abanyafurika benshi n'amahanga abantu bumva ikinyarwanda n'ikirundi. Mu gitekerezo nagira ngo wenda nkamwe n'imirimbanyo mu bintu bijyanye n'amakuru mbo nka cya kibazo ejo bundi kwa kundi muri Kenya urukiko rwisumbuye rwemeje yuko amatora asubitswe nyine yabaye impfabusa kandi hakaba hari umuyobozi yigeze kuyobora icyo gihugu cyanyu cya Amerika John Kerry na Union Européenne batangaje uko ngo
ibyo ntabwo John Kerry ntabwo
no muri Kenya kwari perfect nta kibazo
ntabwo yayoboye igihugu yabaye ministre w'ubanye n'amahanga secrétaire d'état
secrétaire d'état wa nuzo w'ubanye n'amahanga n'ise koko azajya kuri radio yongere ajye muri Kenya avuga ati cyangwa muri Amerika avuga ati mumbabarire ibyo natangaje ko atari ibyo bijya bidutangaza rwose nayo mpamvu perezida wacu nyakuba Perezida Kagame ayavuga ngo Abanyafurika dufite uburyo tuyoborwa tuyobora n'abazungu bafuzanta nabo bakagira ibyabo njyewe kugeza ubu ndibaza Union Européenne Amerika bazajya kuri mikoro batangaze ibyo bavuze batangaje ko ari ukuri cyangwa bibeshye
erega bo ntabwo ariko rero indorerezi umenya muziha urwego zidafite ntabwo ziba zagiye kuvuga ngo amatora ntabe gutya bo bareba ibiba hariya hose aho abantu batorera n'umwuka uhari ibyo ngibyo nibyo bareba ntabwo bashinzwe mbuze ijambo mu Kinyarwanda ntabwo bareba ibintu technique ntabwo ari ibyabo none rero kuvuga ngo amatora yagenze neza nta mvururu zabaye ibyo se hari ikosa sabakoze
ariko rero bakagombye gushishoza nk'ubu ngubu urabona twebwe nk'abantu bo tubifata ukundi kuntu babatera noneho baba abantu ibyo baba bashaka ko twe tugenda ibyo baba realite y'abaturage baba bahisemo ubundi bakagombye kureka agacaho nk'iminsi bakabona ati okay ubwo tubonye ko ntawigize ujya kureka ama mu nkiko bakabona kubitangaza ariko urabona le meme jour amatora kuri uwo mugoroba baratangaje ngo nta kibazo gutorera amatora ngo yagenze neza gusa ariko twebwe nk'abantu b'abanyarwanda duturanye na Kenya tukaba turi muri East Africa twakwifuza ko abanyakenya bashyira hamwe bagatangiza umugozi umwe bagategereza iyo minsi 60 bakongera bagasubira mu matora uzaba yatsinze akemera n'uwatsinze akemera ariko biya bya naru urukiko ibyo bemeje na perezida w'u Kenyatta bimaze biragaragaza yuko Afurika irimo yagana heza ko kugira ngo abantu bahore mu mvururu bicane bajye mu mihanda bagize ibikorwa by'iterambere rwose kiriya kintu abanyakenya bakoze gusaba imana idufashe bashyire hamwe bajyane hejuru y'amoko ibiki nta kintu byabagezaho
ndagushimiye cyane Hasani we
niba wanyemera nagira ngo wenda gato mfite akantu gato nagira ngo mfite famiye iba aho ngaho muri Amerika mfite mushiki wanjye wa Texas
ese
abantu bari aba Texas bashobora kumva ijwi rya Amerika mubabwiye ati turabatekereza Imana iborohereze mu bibazo bawe nabyo by'imyuzure Imana iborohereze rwose
niko uwo mushiki wawe ufite nimero ze za telefone
mbo ndazifite ariko n'ejo narazigerageje zanga gucamo ufite n'umuntu w'inshuti yanjye iba ngaho muri state ya Utah naragerageje kumuhamagara ikagisona nk'ayiri muri reponderi kandi ahantu atuye ni hafi neza y'aho ngaho habaye imyuzure cyane kugeza ubu ntamakuru ye dufite nka famiye
noneho reka nsabe Innocenti ashingure neza iyi nimero yawe nze kuguhamagara hanyuma umpe nimero za mushiki wawe nanjye nze kugerageza
urakoze Thomas Kamirindo urakoze cyane Imana iguhe umugisha
yego komera
nsakomera urakoze cyane
yee ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho duhamagare Bernard we
Hello
urakomeye
turashimye
nuko uratangaza iki
namwe murakomeye
yego turakomeye rwose
nayirize kubandikira kuvuga kwa WhatsApp ndabaza ibibazo turi kumva mu Kirundo uko byameze ko mwamubizi yako mwatu bazi ujya mumenyesha amakuru byambuka akadicohereza tukumva ko arizo nyinshi tukabona kubyeme
mu Kirundo hari ibihe bibazo
hari amakuru nyine tuguma tubona aba mu Kirundo avuga ati yuko abamezenya abagabo basigaye babakona n'abase bakabakona nituzi ntabwo nzi neza ntabwo nabihamya nashamba yuko mwe mwaba mubizi cyangwa dutohoreza tukamenya yuko ari ibintu katari
ibyo bintu ngo bikorwa nande Bernard
hari amashyirahamwe nini ngabikora urumva umuntu abishaka agenda bakamwishyura amafaranga ibintu kimwe arangije kumukona amakigendere
abishatse ku giti cye
kuzitike barabibwiye kenshi ngiye nabibwiye nabyo kugira n'abantu bagira muri batandatu bambwiye ko ari byo kari ukuri kwanyu ndetse barampaye n'amanezenya
na banyo hereje na audio nini kuko ari kuvuga na kuri kuri WhatsApp hanyuma namamagara nyine ashobora kuba arabimbira neza na audio iyo anyeje uwo muntu nyine ndayifite nta ikintu nayo bya mukayumva yuko ibyo ari ukuri bivuga mu sindika ari ukuri kwanza
guko n'abantu mu kirundo
ii gusa nta nana gira mbabaze ko mwamubizi cyako mwatubariza
maze rero
abantu benye
Bernard we ibintu ibintu byinshi binyura kuri WhatsApp hari igihe biba atari byo
turabizi neza aho kuzi umuntu yabimbiye ni mubyara wanjye
umva ibyiza nuko kuri iyi radio ubu ngubu tubivuga nk'ibyo bintu nagira ngo nsabe inzego zibishinzwe zo mu kirundo baba bashinzwe intwaro baba bashinzwe amagara y'abantu abashinzwe iki byose amashyirahamwe ahubwo bahumuriza abaturage bababwira ibyo bintu uko bimeze bashobora gukoresha amaradiyo yandi n'iyi radiyo natwe bashobora dushobora kubahamagara kandi koko turabikora dufite n'umunyamakuru mu kirundo ibyo bintu nkwemereye yuko natwe tugiye gushyira makacu kugira ngo turebe uko bimeze Bernard ndagushimiye ijwi rya Amerika ahubwo telefone ye yacitse ariko rero ibyo maze kumwemerera ndabikora kandi nizeye ko n'abategetsi bo mu kirundo nyine icyo kibazo bakitaho kuko ndumva ari ikibazo kiremereye cyane muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundo kirwa noneho duhamagare Gerard we Gerard
halo
amakuru
ni sawa amakomeye namwe
yego turakomeye rwose
ekomeye ndashaka ndakunda kandi bifite kirarangira ndashaka kubashimira cyane kuri iyi nkuru kuko bijyamo tukavuga twisanira ku munsi wa gatandatu ndagomba gushimira cyane jyase nawe na nyinshi yo muri Kenya yaraye yanditse amateka muri Afurika urabona ibihugu byose Europe Asia byose ariko barashimaga igijya sentare kuko uri kwaraba abazungu bose uko bameze baremeze yuko ngo amayango matiragiye neza mugabo uyu vema ho bari kwa maramara jya sentare yakoze ikintu vema ikintu mbere no sa nk'abajene bagize imisi gufata ku mutwe ibya tarike yuko batoye bagira mutwe wabo ama bongera nka aramo na telefone yavuga yuko umuntu wose njye mushikana na zimwe batomba ya forum imwe no ibuko ikirundi cyo gutuma kwambara forum cyo ahora bambara mugabo se kuva ngo Burundi byose cyo bambara ni forum imwe ni kuvuga aya masuri ya pivi yarayambaye igitukura izo abandi izirabura nuvuga yuko bazoguma ari uko nyine kuvuga icyo bavuze ni ibintu byo kwambara imishatsi n'ibyo bintu bitoba bikiri universele ku bantu bose abanyeshuri bose bo muri secondaire nk'abaza nka hama nka shimo kirimu yego kuko nabije apuze w'imisho ugira ngo abantu bose be amecho kimi hama za umuntu cyangwa bari ibintu by'amapusibusa ariko arapfuka yuko byaba yagacere kandi bari basoye amano tugasanga sangare mu bya mure neza bajya batangura n'abantu b'universite kuko bari abanyeshuri ubutaniye arabwiye ko azosohora ngo ibintu byo tuma umuntu yato kwitura ngo bavarizere ngo bizatuma batangira kubona yuko ibihe biri ko biragenda nta ngunge nka tirije byasubiye numvise mu kibundo ndibaza ko atari byo kuko wamwishyuye ibyo ndibaza ko atari byo yabyari byo twakomeze kubimenya yuko ibyo bintu babikora byo ukuntu abantu b'ubuhe babize kubivuga hanyuma nkongera
ariko niko Gerard we namwe mushobora gufasha abantu mukabafasha mugafatanya mukareba ibyo bintu kuko nimba ari byo hanyuma amategeko akabikurikirana
okay amahanga nawo tsanaba no bikosta na adamu yeta zibwo za Amerika bare bagize ibyago bakarumujya mu zure no kuri kuganze ko nk'umusomyi w'inyamakuru ndabahoze uko na ze byarabaze cyane kandi nawo ni uko isi umuntu watuye hose bishura guhinda ku mwanya
yego oya Gerard we hiniraho ngaho urakoze cyane kuko wavuze ibintu byinshi cyane byiza hiniraho ngaho rero kubera ko ikiganiro tukigeze ku musozo urakoze cyane rwose namwe mwese uko mungana nshuti zacu ndabashimiye cyane iri ni ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murakarama turongera saa 12 mu makuru